waxaad nagala socotaa SBS Somali ka raadi sheekooyin dheeraada sbs.com.au/somali.
kooxaha u dooda macalimiinta iyo shaqaalaha iskuulada ayaa dowladda Australia ka dalbanaya in lagu daro dadka ugu horeeya ee tallaalka lagu duro. Warbixin aan ka diyaarinayna waa tan.
Macalimiinta iyo ardada ayaa dib ugu laabtay fasallada dalka oo dhan. Waxaan ku eegaynaa warbixintan halka iskuulladu kaga jiraan qaybinta tallaalka iyo sida maamulayaashu ay u ilaalin karaan ammaanka ardada iyo macalimiinta ee dhanka COVID-19. Tiro iskuulaha ayaa la xiray si loo nadiifiyo kadib markii laga helay xanuunka coronavirus. Kumanaan arday ahna guryaha ayay wax ku baranayeen sanadka lasoo dhaafay ee 2020. Kooxaha u dooda macalimiinta ayaa sheegay in Australia looga baahan yahay in iskuulada aan la xirin, taasna looga baaqsan karo in macalimiinta iyo shaqaalaha kale ee iskuulada la siiyo tallaalka marka la keeno. Waqtigan hadda la joogo, macalimiinta laguma darin qorshaha qaybinta tallaalka, taasoo macnaheedu yahay in qof walba oo macalimiinta ka mida uu helayo oo keliya marka da'diisa ama xaaladiisa caafimaad lasoo gaaro. Xogeeyaha ururka waxbarashada madaxa bannaan Mark Northam ayaa sheegay in dowladda Australia looga baahan yahay inay taasi wax ka bedesho.
Waxaan
aaminsanahay in macalimiinteena lagu daro dadkaas wareega koowaad la tallaalayo ama wareega labaad. Waxaan qabnaa inaan waxbarashada la istaajin sanadkan 2021. Uma aragno tartan, mana rabno inaan cid kaga hormarno tallaalka. Waxaan doonayno waa inaannu dowladda garabka ka taabanno oo aan ku dhahno hana lagu daro safka hore. Hal macalin ama hal arday oo keliya ayaa iskuulka oo dhan xiri kara. Mana doonayno intaasi dhacdo 2021, ayuu yiri. Dalal kale ayaa tallaabo ka duwan tan Australia qaadaya. Ruushka ayaa tallaalka Sputnik siinaya macalimiinta oo gelinaya kooxaha mudnaanta koowaad la siinayo. Britainna codsi lagu doonayo in macalimiinta mudnaanta koowaad la siiyo ayaa waxaa saxeexay 500,000 qof. Mr. Norton ayaa sheegay in inkastoo macalimiintu shaqo adag soo qabteen intii lagu jiray faafkii coronavirus ee sanadkii hore, laakiin dhib badan ay soo mareen, qaarkoodna cabsi ayayba ka qabaan, ayuu yiri in asbuucan ay dib ugu noqdaan shaqadoodii.
Naturally, our members are concerned about returning to school.
Waa wax iska caadiya in macalimiinteennu ay ka walaacsan yihiin inay iskuulada ku laabtaan. Waxayna tuseen inay maarayn karaan daruufo adag oo kasta oo soo mara oo ay waxbarashada u beddeleen online. Runtii shaqo fiican ayay qabteen. Aad baana ugu faraxsannahay shaqada ay qabteen, laakiin waa arrin adag in macalimiintu afduub ku dhexirtaan fasallada, sidaad garan kartaan, ayuu yiri. Qorshaha qaybinta tallaalka Australia ayaa mudnaanta lagu siinayaa dadka halista ugu weyn ugu jira in coronavirusku uu ku dhaco, kadibna kuwa hadduu ku dhaco aad ugu xanuunsan kara. Chris Moy oo ka tirsan ururka dhakhaatiirta Australia ayaa SBS u sheegay in inkastoo macalimiintu shaqo muhiima ay u hayaan bulshada, laakiin shaqadooda aan loo arkin inay khatar weyn ugu jiraan in COVID-19 uu ku dhaco.
Urgency is there but urgent relative to others and they will need to look at this.
Waa sax, degdeg tallaal waa ugu baahan yihiin, laakiin marka dadka kale loo barbardhigo dad baa ka horeeya. Waa saf dheer, tusaale ahaan shaqaalaha ka shaqeeya hoteelada karantiilka, kuwa la shaqeeya dadka waayeelka ah, isbitaalada, kuwa ka shaqeeya booliska. Shaqaalaha safka hore oo dhan ayaa halis weyn ugu jira in xanuunku ku dhaco. Marka waxaanu eegaynaa yuu ku dhici karaa iyo yaa aad ugu xanuunsanaya hadduu ku dhaco. Australia waxay wax ka bedeshay qorshaha tallaalka isniintii bishu ahayd 2025 si loogu daro caruurta 16 sano jirka ah iyo kuwa ka weyn, iyadoo hore loo ballanqaaday oo keliya dadka ka waaweyn 18 sano in la tallaalo. Qorshaha tallaalka ayaa ah in caruurta ka yar 16 la tallaalo haddii tala caafimaad sidaas ay ku taliso loona baahan yahay. Laakiin markii Australia ansixisay tallaalka Pfizer BioNTech isniintii, waxaa lagu ansixiyay in lagu duro oo keliya dadka ka weyn 16 sano, taasoo macnaheedu yahay in ansixin kale loo baahan yahay ka hor inta aan caruurta 16 sano iyo ka yar lagu tallaalin. Professor Christine McCartney oo ah dhakhtar caruurta kuna takhasustay cudurada faafa, madaxna u ah xarunta cilmi baarista tallaalka, ayaa sheegtay inay u badan tahay in sanado ay qaadato ka hor inta aan caruurta oo dhan la tallaalin.
although a number of COVID-19 vaccines are licensed in other countries.
Inkastoo talaalo COVID-19 laga ansixiyo dalal kale, ma jiro talaal loo ansixiyo caruurta ka yar 16 sano, marka waqti bay qaadanaysaa waxaa dhici karta inay ka dib marto sanadkan 2021ka. Maadaama shaqaalaha iyo ardadu aysan ku jirin liiska dadka ugu horeeya, sidee ayay iskuulladu u ilaalinayaan ammaanka dhanka COVID-19-ka inta ka horeysa talaalkooda? Inkastoo iskuulada ay maamulaan maamul goboleedyadu, haddana guddiga caafimaadka qaran ayaa iskuulada siinaya nidaam iyo talooyin ay uga difaaci karaan shaqaalaha iyo ardayda COVID-19-ka. Waxaa ka mid a talooyinkaas in ardayda loo qaybiyo fasallo yaryar, kuraasta iyo miisaskana la kala fogeeyo hadday macquul tahay, waqtiga caruurta la fasaxayo oo breega ay leeyihiin oo waqtiyo kala duwan laga dhigo hal mar aan la wada sii dayn. Professor McCartney ayaa sheegtay inay lagama maarmaan tahay in iskuulladu ay sii wadaan kala fogaanshahaasi xataa haddii kaysasku ay eber yihiin. Barnaamijka talaalka Australia ayaa lagu wadaa inuu bilowdo dhammaadka bisha Febraayo ee soo socota, markaas oo la filayo in qaybtii ugu horreysay ee talaalka Pfizer BioNTech la keeno dalka. Macluumaad dheeraad ah waxaad ka heli kartaa sbs.com.au/coronavirus.
Ma doonaysaa sheekooyinkan oo kale? Ka dhagayso Apple Podcast, Google Podcast, Spotify ama meel kasta oo aad podcast-igaaga ka hesho.